Jazzy boy,
standard man,
running it.
Banana chongo. Fweba umi mafishi kikiti. If you're my love, kukupanga hori. Each time we go chila kalipa boy. Dwalibele lama lonely. Two popos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Unapone na mulimbi relationship. Unabapakati ya single na keke. Nadelila kumone fikamba. Kunuma ya putinga plate number. Na text ya ba airteo kuchekinga. Umundu walipidi lala kusetinga. Lero ndefi puisha mula fletinga. Baana kuma nambo kushinjeshina. Pakupesha mamutima kubapa patila. Beba naba nabu wati halantina. Nisha kwani chef ya kalamatila. Ngaba poster kwa tibale kushainila. Amfuli tumingo hapa weshpondo. Otherwise kuna fuila kushikongo. Appointment na kakrash next sondo. If you're my love, kukupanga hori. Each time we go chila kalipa boy. Dwalibele lama lonely. Two potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Unapone na mulimbi relationship. Unabapakati ya single na keke. Unabapakati ya single na keke. Unabapakati ya single na keke. Makamaka ngatule ya vinga fan. Mudila chinja nshaikate kuchani. Kumtima kula fitango mtu kusutani. Fintu bafaba kashana jafikwana. That's why bambi bendela demigal. Na nemu ine narikwa teftal. Kozi mawarning ya namba kutal. Walipinge never better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready kuichinja jazz. Cause tu wapona panshi wafu wa dead. Kawafu mapofia ni shifiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwadi kuisa maso. Shifoni yenu yali off na lilelo wamba. If you're my love, kukupanga hori. Each time we go chila kalipa boy. Dwalibele lama lonely. Two potos, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Unabapakati ya single na keke. Nabapakati ya single na keke. Nabapakati ya single na keke. Single na keke. Nabapakati ya single na
feelings attached in that shit a real estate. Tefianti njikala mofie nga real estate. Nshita mofie participate. Pakati nga intersection set. Ati can I go out na banandi. Okay cool, mwala wela konstanshi. By midnight, I'll make sure I video call you when I get home to say good night. 02, kuisa tapwa no sign. Baby where are you? I'm on the yango door, I'm fine. 1 hour later.
All the subscriber you have dialed has been phone please try again later.
Single na taken. Single na taken. Nabapakati ya single na taken. Mr. Frankie Pamongo, Niko Chiku Mukonga, Charlie Young, Louis Duck, Don Dada, Manona Chongo, Papa Jasmine Puti. Single na take it.
Jazzy boy, running.
Naba pakati ya single na take it.
Deep Chronic.